athe ekhaya ekhethwa ngobuhle kuphela
abobobo
ikhethwa nangembatho
kuyinto ngwiqe
bathi ubuku kuhamba kwayintombi ungadedwa umoya esela athe ekhaya ekhethwa ngobuhle kuphela
abobobo
ikhethwa nangembatho
kuyinto ngwiqe
bathi ubuku kuhamba kwayintombi ungadedwa umoya esela
Veluyisela ntombi
usitshontshile inhliziyo yami
wemama we sengikhalela imali yami
ngathi ngiyakusaba
ngiyasaba ngiyasaba ngiyakuyi
uzongithathela konke ngathi ngiyakusaba
ngiyasaba ngiyasaba ngiyakuyi
kophela konke
kophela konke
ngamawala impela ngiyathanda kodwa wena uthanda imali hayi ngento bayidumi kanjalo mayizohamba wena ngeke ufuse umuzi kababa izenzo zakho sikhomba ukujubalana impela uzongiqhatha nekade eziko hayi uhambe nabanye abaphathisaka
ehhe
funa uyiqede funa uyiqede funa uyiqede